manje urithenile ngoba ngishtar. Ngakutshela ukuthi uzohamba ubuye njengelo shedinga sauta. Sema samba baba ijoki buka manje abaphophi. All they know is cat. Ngathi badlala amagalofi. And isabatshela amapinathi thina sibaxofi. Beza nedeal ebhedayo sayichamela imvilophu. Ezami ngubo ma uyibheka azisaconsi ziyasikweta. And ivele bathi umdeva ushise odlula amabridge ohlezi wabhena. Vele ubhastete umngani nami ugazi lami ngithi wekhanda nayo amamiliyoni. Ukuthi sazolamba mina ngiboni. Manje bank igcwele uphawule odi. Aflora PMB just to see Gadali. Diamonds on my neck and they dance like Sarafine. Lapho ngo-Wednesday umuthi udropha ne-carry.